Curvido. Ladies and gentlemen, Ambrose, J Max,
London of
you already know. Ambrose exclusive wonders.
KK Wood,
I'm back.
Nega ko you.
You wait. Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy.
Ndabukuruk.
Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy.
Ndabukuruk.
Moyo wako si wa chuma, kuanzia leo nakupa jina Falaja. Falaja moyo wangu, ni wewe. Upendo wako umenifanya mimi niwe something. Upendo wako umenifanya mimi niwe something. The one that I want, and everybody know that you're so beautiful, mama. Mtoto na mkunja kama pweza, ananipa mambo ya pizza. Yani na mkoleza kama kuna giza, ananipa mambo ya visa. America, Ghana, Nigeria, ote mambo ya visa. Tanzania, Zambia, South Africa, ote mambo ya visa. Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy.
Ndabukuruk.
Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy.
Ndabukuruk.
Moyo wako si wa chuma, kuanzia leo nakupa jina Falaja. Falaja moyo wangu, ni wewe. Upendo wako umenifanya mimi niwe something. Upendo wako umenifanya mimi niwe something.
Chupele besha chandi, iluba diandi. Mpaka lelo shisome na tuliwandi. Mwana kashi mbona mofyo mukashi wandi. Mwana kashi foku pele shina diandi. Pamwina mwandi, yeti nje kumbi. Ali kwa tafyo sembona kudia babambi. Abuela kwa tanefyo taba kwa tabambi. Like Brenda, beauty mwana malayambi. Caution, slay queen, caution. Epo bakale washi kila lotion. Blast wano pali laugh, nomba monopole. Stemwe kwa mwalidea imo mwashala no mukoli.
Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy.
Ndabukuruk.
Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy.
Ndabukuruk.
Moyo wako si wa chuma, kuanzia leo nakupa jina Falaja. Falaja moyo wangu, ni wewe. Upendo wako umenifanya mimi niwe something. Upendo wako umenifanya mimi niwe something.
Captain OG, Joe Wallace, Dangote, na from J. Nero. Nami mona.
Who's this?
No DJ put a bad light.